Is it all because AFM? Oli mulungi wakuzibwa bulungi era osaana birungi. Goyayani wabangi okirako yo feeza, bakunazoreza teweetaaga feesa. Omutima gwo gazaabu temalunga feeza yagusuula busuuza atyo. Neze kusiga mu bangi oli muwala mulungi osinga bakimwabo. Byonna gw'otya ne laavu ateekako emisanvu tokyayagala laavu. Naye manya bangi abalina omukwano abawufunga nzeyakani baby.
My life is at risk. Sikulaga wadde bukyaye.
Yegwa mpumuza omutima ndi munda mutima bwe nkulaba konze kwegomba. Manyiga mukwano kukwagale no baby kwanchusa nedini. You're such a blessing plain to be bwe nkulaba ko mutima just got to carry on.
Just got to carry on.
Kiriza nkuwa omutima gw'ofuga omutima nze nnema okulumwa baby. Ebyemabega bigende tugende mu maaso. Kinnumya omutima nga maziga gakuva mu maaso baby. Kambe kiyambiwo yobali yenze yakwagala akani. Teeka mu mutima gwo wakati. Accept me nga Jesus. Teeka mu mutima gwo nfuge baby. Ebiwundu by'omutima gw'ebyo nzijanjabe. Nina omukwano mungi gungola okusa matumbi bwe nkulaba keno baby. Malaika mu bangi osinga abo bangi sikupimira ku minzani. Yenebuuza yenzani aliba mu mutima gwogwo nekola majani obutumba. Sensambe ku ntiko y'omukwano gwo mbey'omukwano gwali golokoka nakubikalavu mu matumbi g'ekiro. Sendaya murazi newe ndiba nzaye tolijuna. Bangi bafeeba mukwano ze nimwafu naawe gw'okiraba mu maaso. Kati manya guno omutima guli mu gweno weka. Onzigunda we nkulaba ko nze ndowetabinja. Ulira love empaga baby. Ebyemabega bigende tugende mu maaso. Kinnumya omutima nga maziga gakuva mu maaso baby. Kambe kiyambiwo yobali yenze yakwagala akani. Teeka mu mutima gwo wakati. Accept me nga Jesus. Teeka mu mutima gwo nfuge baby. Ebiwundu by'omutima gw'ebyo nzijanjabe.